Abiboneraga kure bagakumburi wacu
none ubu ari hafi umwamageze kwe